Wasiirka Xigeenka Wasaaradda Qorsheynta Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Nuur Cabdi ayaa gudoomiyey shir looga hadlayay dardargelinta mashruuca Barakis oo ah mashruuca dhisidda u adkeysiga bulshada nugul ee Soomaaliyeed, kaas oo looga dan leeyahay in wax looga qabto waxyaabaha dhaliya nugeelka sida isbeddelka cimilada. Shirka ayaana looga gol leeyahay dadajinta adeegyada aasaasiga ah iyo sidoo kale dejinta qorshe markaasi ka hortagaya barakac cusub. Shirka waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta, agaasimaha guud ee wasaaradda bey'ada, agaasimo waaxeedyo, iyo qaar ka mid ah shaqaalaha hay-adaha ka shaqeynaya mashruuca Barakis. Wasiirku xigeenka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha koonfur galbeed Maxamed Nuur Cabdi ayaa furay shirka, waxa uuna markaasi ka warbixiyey muhiimadda iyo waxyaabaha looga hadlay.
Ilaahay ka mahadsanidii oo inayska koyn hoolkan oona isku walwareysana shaqooyinkeena walba inay socdeen. Tan kale Barakis maalin la daahfuraya ka cala inay oo hoolkan si camal inayska kooya laku yaaba wala shaqsi individual oo linaysa aragay mastiimka wasaarado iyo hay-adood iyo dad ku shaqeeyo ee guud ahaan hadda dadka geeka inta fadhiimay waa dadkii oo mashruucan ku shaqeeyay ama hay-ad ahaato ama wasaarad ahaato hoolka wasaaradda qorsheynta. Si uun wada ogna horta Barakis mashruucan mashaariicda oo ku socda deegaanada Koonfur Galbeed iyo kumid ee deegaanada Soomaali guud ahaan oo ku socda mashruucan ilaa iyo 20 degmo camal inay ku faa'iidaystaas maybe Koonfur Galbeedna ku cita 8 degmo camal inay ku faa'iidaystaas mashruucan haddii oo ujeedshay oo wala ku sharaxay ujeedkeelna mashruucan maybe waa inay kaalmayta bulshada oo tabar daran ama bulshada oo walaayar walna faquuqa masooyin oo tir badan raayan inay oo meel la raayso kaalmay ee bulshada kale oo masiibooyinka ee ilaahay noo hayo masiibada ka dhiday gargaar meel la raay gacan lagsi doorka wasaaradda mashruucan kulata ma ihi doorka wasaaradda mashruuca kulata isku xirka isku keenida iyo meel la raayi kusoo ku warqabka badqabka mashruuca mashruuci selanka taragalay ka dareere meel la raayi is dadkii oo lanka taragalay inay ku faa'iideysaan sa deeraha adeegadiyo wasaaradda may kale doorshi ahaa wasaaradda qorsheynta inay mashruucan meel alla meeli oo markaasay lagu doodo ama doodo ku jarta in wasaaradda qayb ku haato meel rais wasaaradda may kale inta badan ku shaqeeya wasaaradda barnaamijkan la raaw halka waara.